jemvute tebibadde byangu nyo kitange yandeka nga kyali mu lubuto lwa mmange naye nno munnange esala za mmange zampanirira wamu ne baganda bange tobyentalo nnwanye mmekkanye ne banaggwano mu buli kimonyambi obaddewo okuva buto obugabirizi bwo n'obukuumi bwo byankwatako byambikkako ekisa kyekingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byatebera wanzikakkanye emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byali byansowera byaterera wanzikakkanye emmeeme wampumuza weebala okunjagala kati ntula ku mmeeza ezabalangira eggwanga ng'eno ekuweereza ebinene by'okola njanga kujulira era nkusaba ompe ekisa nneme kuyosa kukwebaza nka nkuyimbire oluyimba olujja leka nkuyimuse erinnya lyo ligulumizibwe leka nkutendereze Yesu ekisa kyekingi mwattu kimala wandaga ekkubo nze wampumuza weebale kunjagala weebale kunyimusa wanyamba wanjagala owomukwano wanunula byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakkanye emmeeme wampumuza mwattu wanjagala wagumikiriza noninda byonna ebyali byansobera byaterera wanzikakkanye emmeeme wampumuza weebala okunjagala
Weebala okunjagala.